Ministry y'ebyobulamu ekalatidde abakulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu okukwatizaako abasawo abasindikibwa mu bitundu byabwe okutuusa obujjanjabi ku bantu naddala mu kugema endwadde ezibalukawo mu bitundu bye bakulembera. Bino byogeddwa Dr. Michael Banganiza, amyuka kamishona avunaanyizibwa ku kugema n'okutangira endwadde ezibalukawo mu Ministry y'ebyobulamu, bw'abadde yeetabye mu nsisinkano y'ebitongole ebitakabanira ebyobulamu ebirungi mu ggwanga n'okutema empenda ku ngeri gye bayinza okulwanyisa okusako n'okugema endwadde ezibalukawo amangu ddala mu ggwanga lino. Edward Tibawala okuva mu kitongole ki Africa Research Medical Foundation agamba nti olunkusense endwadde ebadde mazeewo ebitundu by'emubende era nga kino kibadde kiva ku bulagajjavu.
Endwadde esinze okutigomya ebadde lunkusense obamu gye tuyita measles, abamu bagiyita mulangira. Kati obulwadde obwo bubadde bwa mutawaana nnyo nga districts obo muba mukyali awo nga districts zikoze ki zifunye obulwadde obwo, naye ng'ekireeta obulwadde obwo okuba nti abaana bano tebaagemebwa. So project eno eyambye nnyo okulaba nti obulwadde obwo tebusobola kusaasaana nga mu mubende bwe bajja ne tuteekayo abasawo ne tubawa ebikozesebwa ne bagenda ne bawa obujjanjabi oba ne bagema abantu ab'omu kitundu ekyo.
Tibawala ategeeza nti project eno ebadde ya mwaka gumu, n'ategeeza nti singa bafuna ensimbi baakugenda ne mu disitulikiti endala.
Phase 1 yasooka yali mu Kampala region, yalina districts nga 9. Kati phase 2 erajja ne bagiteeka mu Mubende region. Kiba kitegeeza nti kisobokera ddala singa tuba tufunye obuyambi obulala oba ssente endala okuva mu bafanda baffe aba Mastercard ne Africa CDC, kisobokera ddala okulaba nti twala obuweereza buno mu bitundu ebirala.